Kadoga.
Steve.
Confirmation. Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama eni usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation.
Neza piga comeback mbaya kuliko ya Nyashinski. Juna chora vitu mbaya kilio na Do Da Vinci. Tunevisha track na mastingo ni mbichi. Confirmation na weza ni competition konichi. Neza kuattack tukisaka riziki. Nguvu ya kijana kili kabuda ako 60. Nisha iza mandani juu ya ngori ya resisting. Usi judge mini gwash put the blame on the system. Adri same kama fish. Tunaga reverse gear. Kyo kwa mic mujisikia gaka Shakespeare. Fully bad, fully east na wina fear. Sundo mono falali kulua na bandia. Umbo kali sijali nani atakaribia. Mindo champ nikipito na nishangilia. Dole mbili ndani ambosho tukikaribia. Neneza injili kamubiri wale Jo Maria.
Confirmation. Na kama aini usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama aini usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. Niko kayole na finko na foreign land. Spartican. Mademo wili jutu health is better than one. Shura kia port mejaza Air Force One. Sikura no mana na kudisku confirm. Okuli yangu kasi charge. Alafu siku taji kama siku itaji. Keje badilika gia Roma ka Charles. Na hama na bravi yangondo iko furnished. Holy mizao kasa live atu meja kwa hizo riba. Kwa makoshoto tumeja kwa hizo fikra. Kani mzim tunarusha mavidin. Kani bitch tunamsave na makofi ka barista. Bro, badongori na fanyon probation. Chana kombulu joni pia niko station. Mali na wapin so clean kama Dettol. No refund, no compensation buda.
Gwara gwara winch winch, gwara winch winch. Nakulaga shada mina wauzi yaga niche niche. Dara dara that bitch, dara this bitch. Na hesabu ganji kama waria wa isich. Siyezi kuwa trust, niko shua. Mjini ni akili, yeah, skuje na kifua. Hakuna sabwerere labda kondiko za shua. On the wheels, min kadere na majini metambua.
Cold ni kama niligro limuru na tisho. Rap mbo imbele yetu jai kuwa tisho. Wimbo imbo ziko low kama limbo. Maliza mnyonge kuwa rudisha kwa duho. No turning back kama misiri na ring. Lakini hatu kupanga na iyo si deal na jaza. Album bili na ma unreleased. Tuko ground na tunazidi kugrow kama si fake bling. Omedungia kwa hizo marils. Kwa ria kidi kumbe dikora ni real. Fake bling. Omedungia kwa hizo marils. Kwa ria kidi kumbe dikora ni real. Confirm. Confirmation. Na kama aini usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation. 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 Na kama aini usu sini mention. Kwa mafala wali to show underation. Confirmation.
Steve.